afraid to tell him how she feels. She silently whispers to herself, afraid, holding her breath. Maybe he might hear her. See, he doesn't feel the same way. Maybe at the band, Nick JD.
Nikaja kupenda na moyo wangu wote binti huyu aliyenifanya ni mwote usiku na mchana nikawa ni kama nimepagawa sionekani popote nikaja kutenda mambo mengi magumu na mazito ili mradi niwe naye lakini sasa ninapotazama naona kwamba niliacha upweke nilikuwa na wingi wa mahaba nilikupenda kinyama kutenda sikuwaza kama nikakaza lakini huonekani mpaka sasa nilikuwa na wingi wa mahaba nilikupenda kinyama kutenda sikuwaza kama nikakaza lakini huonekani mpaka sasa Rosella Rosella Rosella
kuondoka nikidhani nitapendwa niendako hakuna mimi nilidhani nitakuta tofauti yoyote mpaka sasa sijaona moyo wangu uma nikikumbuka shindwa amua ona shindwa juliza jeni kweli umebadilika ama umivu mina ya rugia masikini na shindwa amua ona shindwa
mingi sana tujazungumza SMS zangu urudishi please call me zangu unijibu simu ushiki na najowezi kuwa ni simu ulipoteza juu social media nimeona selfie zako na ile top fulani kali nikubaya adashiki kweli ni kukumiss nimekumiss tena sana na najua umenimiss pia unanilenga tu juu tuliko sana ngo yako iko juu ulikuwa gademo wa maringo lakini siteti nilikupenda gatu hivyo hivyo yani tangu unitoke stress iko juu tu sana sura imejaza tu marinkles kila time najipata nimekasirikia tu vitu simple simple hata jokes na mapeoples na catch wawa kisho tu madimples yani kosa walisema si kosa kosa ni kurudia kosa na najua unajua ulikosa but uwezi kubali umekosea cha kuzoea ni sawa tu nimekusamea una selfish but kuishi bila we machozi mi siwezi daily kukula kwa hoteli tunajua mi ni mlezi Malkia, smile tamu Christian shape ya mwezi sipendi tukiko sana napenda tukichora saba kwa saba lava tunajua na kupenda tuko sana pamoja tembea da Kenya Moshi Arusha tunajirusha rusha spending karibu Dolce Gabbana mwanaume tunajua ni kujikaza shopping wa spaghetti crop 9 months later baby shower na pampa love imeshikarada ladha fast born anakaribisha brother tuende nyumbani ni kuintroduce kwa mother Morasta mishapata the other